kuchese bezita. Umahlukana mntana nomuntu, asike isidingo sokuchese bezita. Umahlukana mntana nomuntu, ngithi ita sisiphi lapha uthi. Sihlukane kuhle, ngithi ita sisiphi lapha uthi. Sihlukane kuhle. Let's be civil about it. So I let go. I see the thing was so good. She's a very sweet. Oh, my soul, I'm not a no more.